Fica furar a mano.
İyi, Radyo Özgürlük Amerika. Radyo Özgürlük Amerika, ivugira Washington DC, mu Kinyarwanda no mu Kirundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 19 na metero 22. Mu Rwanda turi no kuri FM 104.3. Kuri Facebook na Twitter mudukurikira kuri @ radio yacu naho kuri Y-Chat radio yacu vwa.com ni site yacu musangaho ibiganiro byacu byose hano muri studio ya Karindwi muri kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga
muri Sanga muri Sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Amahoro kuri mwe mwese mukurikira radio ijwi rya Amerika by'umwihariko muri iki kiganiro muri Sanga muragira muti uyu munsi twabahishiye iki. Tariki ya 21 z'ukwezi gushize ikinyamakuru cyo muri Zambia cyitwa The Times of Zambia cyasohoye inkuru ivuga ku ihohoterwa ry'abanyarwanda muri icyo gihugu. Mu nkuru yacyo cyavuze ko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR muri Zambia ryandikiye umuyobozi mukuru w'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka muri icyo gihugu rimumenyesha ko HCR ihangayikishijwe n'ihohotera abakozi b'urwego rushinzwe abinjira n'abasohoka bakorera impunzi z'abanyarwanda muri icyo gihugu. Muri iyo baruwa ijwi rya Amerika ifitiye kopi, umuyobozi wa HCR muri icyo gihugu asaba urwego rw'abinjira n'abasohoka gukora iperereza kuri icyo kibazo no kumenyesha HCR uko bihagaze, ariko iyo baruwa ikanasaba by'umwihariko ko amahame n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi yakubahirizwa. Mu kiganiro muri Sanga cy'uyu munsi twabatumiriye abatumirwa babiri bari budufashe gusobanukirwa icyo kibazo uko giteye. Ku murongo wa telefone muri Zambia turi kumwe na Bwana Emile Ndamukunda, umwe mu banyarwanda bahungiye mu gihugu cya Zambia amaze iminsi akurikirana iki kibazo. Turavugana amavo n'amavuko yacyo, ukuri kwiba ku banyarwanda bahungiye muri icyo gihugu n'icyo inzego zinyuranye za leta cyangwa izishinzwe impunzi ku rwego mpuzamahanga zikora kuri icyo kibazo. Bwana Eli Ndamukunda, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane kuko ahangana n'ubutayi bw'igitekerezo kuri ingingo. Nabanza gusuhuza bene wacu bavuga ikinyarwanda mu kirundi babwira ngo nakomeze kugira ibintu.
Ubundi aho ngaho twakabaye tuvuga tuti mwaka bwanje.
Ya
nimwe acha mabwanje
kuko ni
nimugoroba yanga bwanje n'umutondo. Ubwo hano brother, hano reka turi mu gitondo ubwo nyine nayobye. Nire rero ikaza mu kiganiro muri Sanga turi kumwe kandi na Bwana Claude Gatebuke, impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu, ayobora ikigo African Great Lakes Action Network giharanira amahoro, ubutabera n'uburumbuke. Bwana Claude Gatebuke, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Jeffrey Mutagoma, ndagushimiye kandi nashimiye na Kagwigwi. Turi kumwe nawe ndamusuhuje, mwembi ndabasuhuje n'abakurikiye iki kiganiro. Mukomere cyane, twese dukomere dukomere.
ikaze namwe mwese bakunze ikiganiro muri sangaho muri hose hirya no hino ku isi. Dutangira ikiganiro tureba uko iki kibazo tumaze kuvuga haruguru cifashe. Mukanya ndahijambo bwana Emile Ndamukunda Kagwigwi, ariko reka tubanze tujye Kigali mu Rwanda dusabe umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika bwana Eric Bagirubusa tubwire iriya baruwa ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryandikiye leta ya Zambia ivuga ko rihangayikishijwe n'ihohotera abakozi b'urwo rwego bakorera impunzi z'abanyarwanda muri icyo gihugu. Iyi baruwa yashyizweho umukono na Madame Pierrine Ayala ahagarariye HCR muri icyo gihugu. Eric Bagirubusa, tubwire uko bimeze.
Impamvu kurenganywa kw'impunzi z'abanyarwanda bikozwe n'abakozi bashinzwe ibiro by'abinjira n'abasohoka. Nkwandikiye kubera impamvu zirebana n'akarengane bivugwa ko abakozi b'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka bakorera impunzi z'abanyarwanda ziri muri Zambia ku buryo buzwi. Amakuru ibiro byanjye biheruka kubona aragaragaza ko ikibazo cy'abanyarwanda kimaze kurenga urugero rwa kwihanganirwa, mu gihe bakomeje kuvuga ko batotezwa no guhigwa bukware n'inzego z'abakozi zishinzwe abinjira n'abasohoka babakaruswa. Ibindi bivugwa ku banyarwanda byerekeye kwibwa ibicuruzwa mu maduka yabo n'iyicwa rya bamwe muri bo baraswa n'abantu bitwaje intwaro batazwi. Ibyo bikomeje kuvugwa mu bitangazamakuru binyuranye byo mu gihugu. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR ryamenye ko impunzi n'abasaba ubuhungiro bafashwe muri ubwo buryo kandi bihangayikishijwe cyane nabyo. Ibi biraba mu gihe Zambia imaze gushyira umukono ku itegeko ryubahiriza amahame mpuzamahanga yo kurengera impunzi, kandi yerekanye ko yiteguye gufasha abantu bahunze imvuru n'umutekano muke mu bihugu bakomotsemo. Ingingo ya gatatu y'amasezerano mpuzamahanga agenga impunzi yo mu 1951 yerekeye kutavangura isaba ibihugu byayashyizeho umukono kuyubahiriza mu kudakora ivangura rishingiye ku ibara ry'uruhu, idini cyangwa igihugu impunzi zikomokamo. Igika cya 29 cy'itegeko rigenga impunzi ryo mu 2017 kivuga ko impunzi zitagomba gukorerwa ivangura ryaba rishingiye ku gihugu cy'amavuko, ubwoko, igitsina, idini, inkomoko, ubwenegihugu, ibara ry'uruhu, imyaka, ubumuga, imitekerereze, imyemerere, umuco, ururimi, imibereho, gutwita, kubushatse cyangwa uri ingaragu cyangwa urwego umuntu arimo mu byerekeye ubukungu. Ahashingiwe ku birimo biba, HCR yiteguye kuganira na leta yanyu no kubaha amakuru y'ibirimo biba mu buryo burambuye. Hagati aho HCR irasaba leta yanyu gukora iperereza ibibazo byose byagaragajwe no kutumenyesha ibyo murimo gukora kugira ngo ibyo bibazo by'ihohoterwa bikemuke. Ikindi turasaba guverinoma ya Zambia kumenyesha abakozi b'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka bose ibyerekeye amategeko agenga impunzi n'ibyo Zambia isabwa kubahiriza bijyanye n'amategeko mpuzamahanga, harimo ibyo yemeye byo guha umutekano impunzi n'abasaba ubuhungiro ititaye kuho bakomoka cyangwa ubwenegihugu bwabo, ahubwo kubahiriza amahame shingiro y'amategeko arengera impunzi n'uburenganzira bwa muntu.
Bwana Eric Bagirubusa, urakoze kudusomera iyo baruwa HCR yandikiye inzego z'ubutegetsi zishinzwe abinjira n'abasohoka muri Zambia. Reka tujye kwa bwana Emile Ndamukunda Kagwigwi uri aho muri Zambia. Icyo kibazo cyatangiye ryari, cyaje gite?
Murakoze kuma ijambo. Ikibazo ubundi kugira ngo gisesengure neza byaba byiza umuntu arangije kureba uko cyatangiye. Ikibazo cy'ingenzi z'abanyarwanda ubundi cyatangiye cyangwa cyakomeye guhera muri 2013 ubwo leta y'u Rwanda ifatanyije natwe byashyizeho gahunda yo gukuraho ubuhungiro ku banyarwanda. Icyo gihe kugira ngo abantu bose bazi icyitwa cessation clause, ikintu rero cyo gukuraho ubuhungiro ku banyarwanda kimaze kuba.
Icyo ariko ntabwo cyabaye muri Zambia gusa, cyabaye hose hari impunzi z'abanyarwanda barebwa nyine n'uko yego komeza.
Ubwo rero nubwo cyagenze gutyo, ubundi hagomba gukurikiraho nibuze inzira eshatu. Hari inzira eshatu zagomba gukurikizwa. rwandere nuko mu gihe impunzi zikiriho ibyangombwa ziba zishobora gutaha mu gihugu cyazo ku bushake. Ibyo rero ntabwo byabaye kuko impunzi zakomeje kugaragaza ko icyo zahunze cyangwa se zitiyumva ko umutekano wazo wari zitizeye umutekano ku buryo zataha. Ni ukuvuga ibintu byo gutaha ku bushake ntabwo byabaye. Hashobora gukurikiraho ko mu gihe impunzi zidatashye ibihugu birimo Zambia ishobora kuguha ibyangombwa zigatunga zigatura zifite ibyangombwa. Ibyo nabyo kuva muri 2013 kugeza ubu ubona nta murongo wabyo ugaragara. Nubwo Zambia itirukana impunzi ariko nta byangombwa zigira, naho hava n'icyo kibazo cyo kuba inzego za Zambia zihora zibirukanye nyuma ni uko ni abantu babaho batagira ibyangombwa. Uko ntibatuze ngo bahabwe ibyangombwa ni abantu batagira igihugu ubona nta mategeko yo kubarenira ahari. Icya gatatu mu gihe Zambia ibonye ko batuze itabishoboye byashoboraga ko bashakira ibindi bihugu bishobora kubakira. Ibyo nabyo bikaba bitarakozwe. Ayo makosa rero niyo ashamikiye n'ibindi bibazo byose bigenda bivuka kuko impunzi zagiraga ibyangombwa biziranga ubu nta byangombwa zigira. Ziba mu makambi aho ubufasha bwa asiseri ubufasha bwa leta bwahagaze kandi izo mpunzi zigomba kubaho. Wakwibaza ngo mu gihe nta muntu ubufasha uzabaho gute? Aho rero niho havamo ko zigomba kuva mu makambi zikajya gushakisha imibereho zigakubitana na za nzego zishinzwe binjira n'abasohoka mu gihugu babisaba ibyangombwa bagasanga nta bibifite. Ibibazo rero byose bishamikiye kuri uwo mwanzuro navuga ko wahubukiweho cyangwa se ko wabaye umwanzuro utagezweho cyangwa ko ari umwanzuro wabaye n'akagambane ariko hatitawe ku bibi z'impunzi.
Reka mukanya wenda turagaruka kuri icyo cy'uko bigenda n'ibibazo by'umwihariko birimo kuba ariko reka turebe kuri icyo cya cessation clause cyangwa se cyo gukuraho ubuhunzi. Umwanzuro urafashwe hasera ufashe biremejwe ariko mu by'ukuri impunzi zimwe ziravuze ziti ntabwo twebwe twumva twataha tuzaguma ahangaha. Zambia ntabwo yabirukanye ASR turimo tuvuga niyo yanditse uru rwandiko bigaragara ko irimo mu by'ukuri gusa nishaka kurwana ku bafite icyo kibazo. Ku mpunzi zitifuje gutaha ASR yazivuze biki by'umwihariko aho muri Zambia yizifata nk'impunzi cyangwa byakomeza byaciye aho ngaho bijya mu rungabangabo nta kigenda.
Aha nta sitati zigira ni ukuvuga ngo yuka ngo izahoze ari impunzi ariko si ubu ni iki ubajije nawe bene ngo uko zahoze ari impunzi ubu ni iki kugira ngo nta gisubizo yashobora kumuha. Kuko umuntu nk'uko mwabisomaga no mu itangazo HCR ubwayo ibindi arahariye amakosa niyo yashyiraho kuko yakuyeho ubuhunzi nta kindi kintu yateganyije. Ntabwo nzi kugira byaciyemo twese tuba tubizi ngo kuko leta y'u Rwanda niyo yasabye icyo kintu ariko bigaragara neza ko uburyo cyakozwe cyahonyoye uburenganzira. Umuntu agira uburenganzira bwinshi umuntu aba akeneye kubaho abakeneye gukora abakeneye kwiga igihe afite abana bakiga abakeneye kwivuza abakeneye no gutembera ukabava mu gihugu ukajya mu kindi. Ibyo bintu byose kugira ngo bigerweho ni uko uba ufite ibyangombwa. Kimwe mu bibazo biremereye impunzi z'abanyarwanda cyangwa se zahoze ari impunzi z'abanyarwanda ni ukubaho nta byangombwa icyo bita nta dokima n'imwe wabona ibaranga ibaho. Kwiga usanga ari ibibazo gukora usanga ari ibibazo. Ubwo nk'uko bimenyekanye cyangwa asiseri itangiye kubyinjiramo iki kibazo kimaze igihe kinini abanyarwanda navuga ngo barakubitutse barakubitutse ni abantu buri munsi buri myaka nuvuga ngo babona akantu ko gukora ntabwo umutima uri hamwe abavuga ejo cyangwa ejo bundi ahinjira n'abasohoka baraza bantware kandi nabo bamenye ko nyine nta kivugira usanga donke nyine uburenganzira bw'impunzi z'abanyarwanda ntabwo rwose nta kizere binatanga uretse ko wenda usanga bavuga bati hanjye leta nshyashya wenda ibitarikeneza abikoraho ubwo naje se tangiye kubyinjiramo wenda ikizere kikazamuka bitinze ejo hazaza hari icyagosohoka ariko ubundi uko ibintu byari bimeze kugeza ubu rwose ntabwo ntabwo ubuzima bw'umuntu bw'abanyarwanda byari bimeze neza na gatoya.
Mukanya turajya kwa Claude Gatebuke, ariko ndagira ngo nk'umuntu utaraho muri Zambia, nk'umuntu wumva icyo kibazo cyangwa ukibona mu itangazamakuru, uduhe ishusho muri rusange yuko kimeze y'ibibazo abanyarwanda bafite. Twigeze kubikomozaho aho ngaho mu Rwanda, ariko wowe urahari, uri aho muri Zambia, sa nk'uduhe ishusho y'ukuntu ibyo bibazo bimeze, ibyabaye n'ingero.
Ubundi muri rusange hano hari abanyarwanda benshi bari mu byiciro bigiye binyuranyuranye. Hari impunzi zahunze mu myaka yashize, zahunze muri kiriya gihe cya 1994 1995, inyinshi zaje zivuye muri Congo. Izo urebye hari n'izo zifite ikibazo kinini cyane, kuko nubwo hari impunzi zigenda zihunga mu minsi ya vuba bitewe n'ibibazo peresoneri izo ni kankeya, ariko hari n'abanyarwanda baza binyuze mu buzima busanzwe baje gushaka imibereho. Abo rero umuntu agomba kubatandukanya n'impunzi zari zihinzwe zifite ibyangombwa ariko zikabyakwa. Hari ibibazo bombi bahuriraho n'abanyarwanda n'abarundi n'ibindi, ariko ikibazo cyihariye cy'abo banyarwanda ni uko bo kugeza ubu tuvuge niho umuntu yaravuye mu Rwanda aje gushaka imibereho afite pasiporo, ubuzima bumunaniye hano muri Zambia yaje muri Afurika y'Epfo afite ibyangombwa agenderaho. Ariko urumva uwo muntu wambuye ibyangombwa ni umuntu twita ngo ni sampati, umuntu utagira urupapuro, uragenda ugasanga abana kugira ngo babone ishuri hano ni ikibazo. Icyo gihe bakuraho ibyangombwa by'ubuhunzi, Zambia yari ifite abanyarwanda 1,000,000, umubare wari 1,000,000. Kugeza ubu tumujyana bamaze kuba 2,000,000, aho n'abarizaza vuba bambwira ko ni 5,900, hafi 6,000. Abo bana bagenda bavuka biyongera mu mubare w'abana batagira ibyangombwa kujya ku ishuri, ugasanga ni ikibazo. Ibisobanuro bahora babaza iwanyu birangira niba umuntu abonye amahirwe akavuga ati mbonye uko nabona agashora ubuzima bwo mu mwami ntabwo nabushobora, ariko njye gushaka icyo nakora. Imigerasiri bizenguruka zenguruka mu maduka ikagira gifashe ibyangombwa byawe biriye, ugasanga nta byangombwa agira wa muntu ntaho za ruswa zihera, aho kugira ngo bajye kumufunga na duke yari afite aratubaha ejo bagashyikirwa bakagaruka. Ugasanga icyo kintu cy'ibyangombwa buri gihe giteza ibibazo. None murabona n'icyo cy'ibyangombwa umuntu utagira igihugu kimuvugira ngo iyo nta byangombwa ufite buryo nta gihugu ufite, ushobora kuvuga ngo abantu leta y'u Rwanda irabavuganira n'impunzi zahunze u Rwanda, tubavuga ngo leta ya Zambia ngo irabafasha nta byangombwa Zambia irabaha, na ba bantu bashaka kubahohotera kuko bazi ko nta kivugira babona aho bahera. Ugasanga uyu munsi umuntu arange aramufashe amutwaye amafaranga, niba udafite amafaranga baragufunze. Ibyo ni ibibazo tubona buri munsi mu buzima bwa buri munsi hano muri Zambia. Uyu munsi umuntu ashobora kumufata inshuro eshanu yaratabonye amafaranga yo gutanga ngo bamurekure agafungwa. Ugasanga rero ibyo bintu byose kandi inyuma y'ibyo ngibyo reka mwebwe urugero rwa hafi, hari igihe kigeze kuba ibibazo by'umutekano aha ngaha nabyo tutamenya neza uko byanze, abanyagihugu birara mu maduka y'abanyarwanda barabizagara basahura se mu gihe kintu harimo ikibuka. Icyo gihe rero leta ya Zambia yaravuze iti abantu basahuwe tuzafasha, aba bantu bari bafite ibyangombwa bibemerera gukorera hano muri Zambia. Bageze kuri ba banyarwanda bari impunzi bagasanga nta rupapuro na rumwe bafite, kandi ibintu byabo byarasahuwe. Ndakumvisha akarengane no guhohoterwa biba byaragiye biba kuva kera. Umuntu yari afite akaduka yarishinzwe kugira ngo buri muntu ugere ku rwego rwo kubona akaduka, ngira ngo buri muntu yumva uko bigoye. Baraje baragasahuye kubera ko nta cyangombwa na kimwe gira kituranga, ibintu byawe bigiye gutyo burundu urahombye. Ibintu bigiye bimwe bw'akarengane k'abantu
Deka tujye kwa Bwana Claude Gatabuke wumvise ibyo Bwana Emile Ndamukunda avuze ati ari leta ya Zambia ntituvugira ari HCR ntituvugira ubwo ga nimwe musigaye mwe muhirimbanira uburenganzira bwa muntu Bwana Gatabuke ikibazo nk'iki aho igihugu cyakiri impunzi kizihinduka ni ikibazo mukunze kubona mu mirimo yanyu mukora yo guhirimbanira uburenganzira bwa muntu
ni ikibazo dukunze kubona akenshi kandi manze shimire na kagwigwi izo information utanze kuko nibaza ko abantu benshi badakurikirana iby'uburenganzira bwa muntu badakurikira batamenya ibyo bibazo impunzi z'abanyarwanda ziri muri Zambia zifite ndetse rimwe na rimwe hari n'igihe bibona ku mpunzi z'abarundi ariko cyane cyane iz'abanyarwanda n'izurege zugarijwe icyo kibazo rero gisanzwe kibaho nkanjye nk'umuntu w'impirimbanya uburenganzira bwa muntu nta nubwo ari ku banyarwanda gusa nkibona hari n'impunzi zo mu bindi bihugu urugero natanga ni nk'impunzi zo mu gihugu cya Burma cyangwa bita Birmani urebye iyo zigeze mu bihugu nka za Thailand nazo zikurikiranwa na leta z'aho ngaho zikaba mu buzima bukakaye cyane bubabaje ku buryo rimwe na rimwe niyo abantu bahanira uburenganzira bwa muntu bagiye kubavugira bakajya muri ibyo bihugu nabo barabirukana ngarutse rero ku mpunzi z'abanyarwanda icyo kibazo ni ikibazo gikomeye kandi kitari no muri Zambia gusa uretse no muri Zambia wenda tuvuge ko ari muri Afurika nubwo njyewe mbona ko Zambia iri mu bihugu byibura bifite inzego bikurikiza inzego akenshi ibihugu byo muri kariya karere ko mu majyepfo ya Afurika usanga ibyinshi bigerageza ugereranyije no mu karere k'u Rwanda rurimo uretse rero no muri Afurika nabaha nk'urugero na hano muri Amerika impunzi z'abanyarwanda zirakurikiranwa hari raporo yasohotse ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa mbere yasohowe na FBI urwego rwa Amerika rushinzwe iperereza ku byaha byakorewe muri Amerika FBI ndakeka benshi bareba amafilime wenda cyangwa bakurikira amakuru bazi icyo ari cyo ivuga ko impunzi z'abanyarwanda n'abanyarwanda babimukira bakurikiranwa muri Amerika ikindi ni mu bihugu bitandukanye aho for example nko mu gihugu nka Suwede bigeze no kwirukana umudiplomate cyangwa abadiplomate umudiplomate w'umunyarwanda bamuziza gukurikirana impunzi z'abanyarwanda no kubaze biterabwoba ibyo nabyo birimo muri iyo raporo ya FBI ivuga ko bashaka kwintimida no gukurikirana impunzi
ariko Bwana Gatabuke ahangaha ni igihugu cya Zambia n'inzego z'ubutegetsi muri Zambia zirimo gukurikirana impunzi ni ubutegetsi ubwabwo
niyo mpamvu nahereye kuri urwo rugero naguhaye rw'impunzi zo muri Birmani ndi kuvuga ko ibyo bintu bibaho ko ubwo butegetsi buba anako ubutegetsi bw'igihugu impunzi zirimo gukurikirana impunzi ku by'u Rwanda rero iyo urebye witegereje usanga atari ubwo butegetsi burimo kubikora ku bushake bwabwo kubera ko Zambia ni igihugu mu bintu yewe nk'abantu naganiriye nabo bakora muri izo mu nzego international zaho no mu buyobozi bwaho bafite ikintu cyo kwishimira muri ishema ryo kuba ari igihugu cyakira impunzi Zambia yakiriye impunzi kuva kera ari izo muri Afurika y'Epfo ari izo muri za Zimbabwe ari muri Angola hari abantu bahunze muri za 70 bakiri muri famiye zabo zikiri muri Zambia z'impunzi hari abanyekongo abarundi abasomali abanyarwanda abanyetiyopiya hari amoko menshi y'abantu bahungiye muri Zambia noneho iyo urebye rero ukuntu biruka ku mpunzi z'abanyarwanda ubona ko atari ukubera ko atari ukwiruka ku mpunzi gusa ahubwo ni impunzi z'abanyarwanda aho rero niho ubonera ko iyo witegereje usanga harimo akaboko ka leta y'u Rwanda niyo mpamvu narinzanye urwo rugero for example rwa FBI naho handi no mu bindi bihugu aho wenda batashoboye
reka ibyo twe kubyemeza Bwana Gatabuke twe kwemeza ko ibintu tudafitiye gihamya wenda tubyite analize yawe ku giti cyawe kubibona ariko ntabwo ijwi rya Amerika ribyemeza kuko ntabwo tubizi
aho turi kumwe ijana ku ijana ibyo ni byo sengura hari ikintu bavuga mu cyongereza ngo if it walks like a duck talks like a duck quacks like a duck it must be a duck ngo niba igenda nk'igishuhe niba ikintu kigenda nk'igishuhe kikavuga nk'igishuhe kigasakuza nk'igishuhe burya kiba ari igishuhe niyo mpamvu ndi kugenda mbereka ku isi yose iyo uzengurutse isi ukagenda ureba ukuntu mu buryo bwihariye impunzi z'abanyarwanda zikurikiranwa ukareba uretse na Zambia reba Mozambique abantu bararaswa impunzi ziraraswa muri Mozambique Kasienta Muhanga yaburiwe irengero revoka baramurashe revoka irindi zina rye ndaryibagiwe muri Kenya impunzi zaraharasiwe izindi ziburirwa irengero abantu nka Rutembesa dusubije inyuma muri iyi myaka 30 ishize hari nabase tukendashonga n'abandi benshi ku buryo iyo urebye ubona mumfashe ijambo ry'ikinyarwanda rye ryitwa pattern ni bivuga iki mu kinyarwanda ibintu bikurikiranye
ariko aho bitandukaniye bwana Gatebu aho hari ibintu bitandukaniye nuko abo ngabo izo kaho uvuga zagiye zikorwa n'abantu rimwe na rimwe batazwi bindi bikiri mu iperereza ariko ubu turimo turavuga inzego z'igihugu n'abantu bakora mu rwego rw'igihugu bagira batya bakakaruswa wasobanura ute ko igihugu cyakorera mu kindi abantu barakaruswa abaturage barasenya amaduka y'abanyarwanda ibi bintu ni ibintu bikorwa n'abanyezambiya bwana Gatebuke
ibyo bintu ariko bibaho ibyo bintu bibaho cyane ko leta ikorera mu yindi wenda si cyane cyane iyo bagendeye ku kintu cya ruswa cyangwa ubushuti n'umubano mpuzamahanga ikintu kizwi ni uko muri iyi myaka yashize ubundi u Rwanda ntabwo rwagiraga ambasade muri Zambia icyo kiri mu bintu byahindutse muri iyi myaka yashize umubano wa Zambia n'u Rwanda ntabwo wari umeze neza ariko uko umubano wa Zambia n'u Rwanda ugenda umera neza kurushaho niko noneho na kondisiyo n'ibibazo by'impunzi bigenda byiyongera kurushaho icyo ni ikintu kigaragara ni bya bindi navugaga ko iyo ufashe ibintu ugateranya ugafatarimo ukongeraho rimwe ubona kabiri aho rero niho nkomeza gushimangira ko iyo urebye cyane cyane mu bihugu bya Afurika ko ari ahantu ushobora gukoresha ruswa ugakoresha corruption yo kuba wakwinjira mu bategetsi igihugu kiba gifite amafaranga menshi yo gutanga mo za ruswa icyo ni kimwe nongere ngaruke kuri icyo kintu cya ruswa mu bihugu hataba ruswa ariko haba ikintu gisa nka ruswa ibintu bya lobbying ibyo nabyo ni ibintu tubona ko leta y'u Rwanda ikora niyo mvuga ko iri gukorera mu bindi bihugu urebye na hano muri Amerika mfite ingewe za dokima n'amaresi y'ahantu leta y'u Rwanda yishyuraga ngo bakore lobbying
ariko muri Zambia ibyo ntabyo ufite
muri Zambia ntabwo byoroshye kubibona kubera ko
niyo mpamvu tutabyemeza bwana Gatebuke reka uretse gato Emile hari abantu bamaze umwanya munini ku murongo wa telefone mu by'ukuri ndagira ngo bataducika ku murongo wa telefone hari bwana Jean Serge Mandela na bwana Uwimana Jean de Dieu reka duhere kuri bwana Jean Serge Mandela ndagaruka ndabaha ijambo mu kanya iyo ngingo turayigarukaho bwana Jean Serge Mandela ikaze mu kiganiro muri sanga hano ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane murakoze kumijambo
uherereye hehe
ndembe rusaka ndaye rusaka nomaze nona mbona umwiza ndemaze rusaka
ye
nuko kuba mu nkambi ibanganye ku ngufu n'umwami zo bya kuri abiri niwe ukozi kuri
uhamagaye ushaka kuduha igitekerezo cyangwa ni ikibazo
ni igitekerezo by'igitekerezo ndabona ngire ndi mvuga kuri itatsi y'u Rwanda
komeza
Tutajyana kwa muri Zambia muri Zambia rifitemo utuntu twinshi cyane twa tutera Zambia nubwo ibyo inanga hake ntibyo inanga abantu baje tugize inama myaka mbere ya za gihundu bibiri iyo byaga kwa byaga inama kumva mvuga igifaransa kwita ku mukasayi ko nabo bari bazanye Rwanda none ibintu byaje byaje kwigira imbere gatoya ariko mbere nsubira inyuma nyinyira aho ngaho muri Zambia iyo wageze kujya ngona akazi urumyamahanga agomba kugira work permit no kujya gucuruza icuruzi urumyamahanga agomba kugira ibyo bita visitor permit Zambia yo tutaga twabitaga self-employed permit cyangwa ukayita self-employed permit cyangwa uko bayitaga cyangwa se uko bayitaga icyo gihe
ibyo yemere yatubwiraga mu kanya
bikoresha hanyuma cyangwa se ukabonye akazi noneho muri mwaka w'ibihumbi icumi nibwo noneho amategeko yarinjiye nasohoka bayavuguruye hanyuma washyiraho noneho washyiraho izindi mushya bashyizeho uruhushya rw'umuntu uruhushya bashyizemo uruhushya rwa spouse permit donc uruhushya rw'umuntu umuntu bashakanye rwanuzi rwa self employment permit bagikuraho rero kugira ngo umukore ku giti cye babikora babyita n'ibindi self employment donc abantu babyiyemezamirimo ubwo wongeye ubwo iyo permit yakomeje kubaho rero kugira ngo abone akazi kujya permit oke none ibibazo na sub permit ubwo ni kuri banyeshuri noneho tugeje amategeko muri Zambia itegeko ry'umuryango w'abibumbye bita convention 1951 yo convention mpuzamahanga Zambia yarifashe no kujya ngo kubyerekeranye n'ubwitanzwe bw'impunzi ubwo dushatse kubwikisha kuko ko Zambia uzayo ubonye ubundi muri Zambia agomba kuba mu nkambi kujya guhura nayo nkambi rero ugomba gusomeza izo nakubwiye nyine icyo ngicyo cyo bita desert permit work permit start permit na spouse permit
sa n'uwihutisha igitekerezo hari abandi bategereje ku murongo
itegeko ryo mu bihumbi no kujya kuvuga ngo itegeko rigenga abinjira n'abasohoka ryo mu bihumbi bibiri na cumi bongeyemo noneho ko iyo ufatiwe kugira ngo uve mu nkambi ugomba kuba ufite ibyo bita get pass noneho iyo ushaka gusohoka noneho iyo utarufite wafashe iyo bakubonye ugasanga utarufite cyangwa se warangiye bagomba kugera mu rukiko rero ku buke ukoze ubwishyu amategeko ya Zambia kugera mu nkiko rero inkiko rero mu rukiko rwatsindwa rero baguhana amwe atangira zabo cyangwa akaguha amezi atatu wowe no kuba ko nishaka kusobanura nyine njya ngo amategeko ibyo bakamubwira ko bakora amategeko abakikiye hanyuma ibyerekeye rero twe abanyarwanda aba bamaze gutwambura ubuhungiro ubutegetsi bwari buriho bwavuga ati uko twabisanze biteye impungenge ariko nta muntu uzawutaza bivamo waduhaye ibyo bita temporary permanent residence baduhaye byarateganyo gutura ku isanzu gutura ku bagatuye bahoraho byisanzuye by'imyaka itatu ibyo bintu babitangiriye mu nkambi mu mwaka w'ibihumbi cumi n'umunani abo mu mujyi wa Ibara ariko wagira ngo babaye abo mu nkambi babagire abo mu nkambi bashobora gusohoka mu nkambi batangiye bashobora benshi kwitunga kuko hasigaye kibashita kibatunze
sa n'uwanzura kuko urasa n'uwagiye mu mateka cyane kandi dufite abantu bari ku murongo sa n'uwanzura igitekerezo
ibyo mvuga nyine ni uko abanyarwanda tumaze kubona ubwo buryo bwo gukora twahise duhindura icyo bita landscape donc kuko Zambia igaragara nyine byahindutse none bigaragara ko abanyarwanda bafite ubushobozi hano uyu munyarwanda umufashe agasanga adafite icyangombwa bamwengaho kugira ngo agire icyo kibaha iyo atakibahaye bajya kumuramura rimwe na rimwe hari ubwo bayifata ubwo yabaha bakayarya bakakujyana kugira ngo bakumvishe ugasanga ibyo bintu birimo ubugome butumvikana nakunafata umunyarwanda ufite ubukinjyanwa n'umunyagihugu ukajya kumufunga kandi ubizi neza ko uwo muntu bashinjyanywe n'amategeko ntabwo ushatse kwita ngo urugero byambayeho kandi ifatwa n'abantu bari bazi ku mazina
wowe byari byakubaho Bwana Mandela hari ubwo inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka zari zagufata
nafashwe maze gufunga inshuro eshatu guhera mu bihumbi bibiri na gatandatu bwa mbere kugeza mu myaka ibiri ishize
ubigenzute kugira ngo bacike Wakoze kandi kwihangana wategereje umwanya muremure uherereye hehe wowe
nuko bivuze nitwa Uwimana Jean de Dieu herereye mu Rwanda mu karere ka Nyagatare intara y'Iburasirazuba
amakuru ki yaho Nyagatare Karama ndahazi naharagiye inka
yego aho ngaho ku mupaka w'u Rwanda na Uganda
nuko rero uhamagaye ari igitekerezo cyangwa n'ikibazo ushaka kubaza abatumirwa bacu
mu by'ukuri mfite igitekerezo ariko ndahera ku kibazo
yego
mu by'ukuri ibyo bintu byo kuba se impunzi z'abanyarwanda ziri muri Zambia zihohoterwa njye nagira ngo ngire icyo mbaza ndabaza ese kuba bahohoterwa no kuba yuko nta mbasade y'u Rwanda iri aho ngaho muri Zambia ku buryo bashyikiriza icyo kibazo basaba gukemura vuba ikindi kibazo nifuza kubaza ese nk'abanyarwanda benshi iyo cyane cyane nk'urubyiruko iyo tumaze guca akenge usanga benshi bihutira ku bihugu byo hanze nk'iyo muri Zambia Zimbabwe bakambuka hakurya y'imipaka ya Afurika muri Amerika ariko mu by'ukuri ntabwo tujya tugirira y'amahirwe meza kuko usanga henshi za despote za ibintu nk'ibyo ngibyo aribyo birimo naho ngaho muri Zambia nabwira icyo urubyiruko rw'abanyarwanda rwaba bateze amatwi muri aka kanya kugira ngo nabo bumve ko mu gihugu cyabo cy'u Rwanda cyaba kimeze neza ku buryo batagomba kukivamo ngo bajya muri Zambia cyangwa se no mu bindi bihugu murababwire iki ku buryo bagomba guhaha mu gihugu cyabo ndetse bakibakira n'u Rwanda rwabo ikindi kibazo ese ni impunzi z'abanyarwanda gusa zirimo zihohoterwa cyangwa n'izindi zo mu bindi bihugu bitandukanye bya Afurika nazo zaba zihura n'izo mbogamizi murakoze
urakoze cyane Jean de Dieu Uwimana numva ibibazo byawe harimo bimwe numva nasubiza ariko ntabwo ari njye mutumirwa reka nguhe bwana Emile ndamukunda kuko niwe uri muri Zambia sinzi niba ibibazo byawe yabikurikiye uko ari bitatu
na bikurikiye ibibazo mu by'ukuri ikibazo cya mbere yibazaga ati nta ambasade yo mu Rwanda ku buryo yamenya ibibazo abanyarwanda bahura nabyo ngira ngo wenda hari nagasobanukiwe ko n'indi mpunzi y'umunyarwanda yarahuye u Rwanda kugira ngo uvuge ko ambasade igihugu wahunze se urumva ariko kizajya guharanira umutekano wawe kandi waragihunze cyane igihugu wahunze niyo mpamvu niyo hasigaye bibaye ibyangombwa uba utemerewe kujya muri icyo gihugu wahunze kereka iyo uciye mu nzira yo gutaha mu buryo bwemewe n'amategeko ngo ubu ngubu uri mu nzu y'umunyarwanda urumva deja iyo ambasade ihagarariye abantu wahunze kandi turimo turagenda tubabona ko rimwe na rimwe nk'uko bitekwa nta bimenyetso kugira ngo bibone bifatika wenda biragoye ariko akenshi no muri ibyo bibazo abantu baratekereza ko harimo ukuboko kwa leta y'u Rwanda igira ngo zambiye ikomeye itenshi umutwe w'impunzi zibone nta yandi mahitamo zibone zitaha nta buryo rero ambasade yumva yafasha impunzi y'umunyarwanda kandi niyo yarahunze u Rwanda ikindi yavuga ati ese mu Rwanda ati ko niyumva ahubwo ariho heza ati twabwira icyo urubyiruko ngo rujye ruguma mu Rwanda burya umuntu uri mugari umuntu ategereza kiri mugari mu Rwanda uvuga ngo akanyoni katagira icyo bikamenya iyo byumva ntabwo nshaka kuvuga kubwira abantu ngo bajye bagenda cyangwa bajye baguma mu gihugu ariko impamvu igihugu kigira za ambasade akabonye cyuzi muza mahanga n'uko badazi kwa abantu bazanze bidukasaba kaza mu gihe bakajya mu gihe n'uturuzi muza mahanga bikorwa kubera ko ari abandi n'ibindi bagiye mu gihe runaka bakajya mu kindi ibyo bumva bya binyuranye n'ingingo y'umuntu ariko nuko ngiye na byumvaga ntabwo wabwira abaturage ngo muzagire mu gihe mukagenda kubera ko nubwo turimo tuvuga ibyo ngibyo ariko hari n'abashoboye kubona ibyangombwa wenda cyangwa hari n'abagira amahirwe ntabwo nabwira abantu wenda ntibakaze mu rwanda cyangwa bajye baje mu rwanda bari umwanzuro w'umuntu ku giti cye
mu kanya turasubira kwa Claude Gatebuke ariko ndagira ngo mbanze nsabe Richard Ndayishimiye ku murongo wa telefone bamuduhere umurongo kuko nawe ategereje umwanya bwana Richard Ndayishimiye ikaze mu kiganiro muri saa
murakoze cyane
uherereye he
Richard aba nanjye nareze ikintu cyo kunganira
urahagana he
ndemurire Nairobi muri Kenya
yego komeza
buriya baravuga ati abanyarwanda bari muri Zambia badafite umutekano ukwiye ndetse ko usanga impunzi ifite amahitamo ugasanga iyo bonye igihugu irimo inafite umutekano arashobora gusaba ubundi buhungiro ariko ubunya aho tugeze urashobora gusaba ubundi buhungiro ukarindira ko ujya kwimugwa ube muri icyo gihugu kubera ubona umutekano wawe udakwiye ukabura buriya se nta kukwimura muri icyo gihugu ugasanga bakoroheje mu gihugu wavuye mu wahunze mbere nasaba nk'uhagarariye impunzi yuko yofasha gashyiraho sekiriti ikwiye buriya wasigaye gute ko umuntu bamusanga iyo yahungiye akanyorotse
none irishare reka nkubaze niba ari ikibazo ushobora kunsubiza wowe aho ngaho uri Nairobi muri Kenya uri impunzi
ngiye kandi ndi impunzi
uvuze rero uti hari ukuntu bagira batya bakagusubiza aho waturutse mwebwe mu Burundi ndasa n'utandikiriye gato kubera ko turimo turavuga ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda muri Zambia ariko ni muri rusange u Burundi n'u Rwanda n'ibivandimwe impunzi z'abarundi muri Kongo n'ahandi hirya no hino zimaze igihe zitahuka ari nyinshi bavuga ko umutekano mu Burundi uhari ibyo ushaka kuvuga ko biri muri urwo rwego wavugaga rw'uko abantu basubizwaho ku ngufu
yego niya barasubizwa ku ngufu urabye nko muri Tanzania
kandi biyemerera yuko hari umutekano bakavuga bati turagiye rwose ibyo twagiye duhunga byarakemutse turatashye iwacu
kuri ikibazo twasanze no mu mundi haraho bamanerwa harimo abahunga baje gukora ubutasi
ariko se buriya bwana Ndayishimiye buriya wakwikeba n'urwembe kugira ngo werekane yuko uri mu bantu guhungerega ntabwo ari mikino iyo korera iteye nawe kugeraho komeza igitekerezo cyawe
cy'igitekerezo nari mfite ni icyo buriya iyo umuntu yasabye ubundi buhungiro mwayimura kubera buriya ntiyabibona umutekano uhagije rwose
birumvikana kuko iyo umutekano udahari ubwo no kuba impunzi muri icyo gihugu ntacyo biba bikivuze reka tujye kwa bwana Claude Gatebuke bwana Claude Richard Ndayishimiye ati iyo umuntu abona ko nta mutekano afite asaba ubuhungiro mu kindi gihugu mwe nk'abahirimbanira uburenganzira bwa muntu mufasha iki abantu bahuye n'ibibazo nk'ibi bumva ko mu gihugu bahungiyemo cya kabiri batakibona umutekano bashaka ubuhungiro mu gihugu cya gatatu bagategereza amaso agahera mu kirere
icyo kibazo mbere yuko nyisubiza umbabariye gatoya hari ibibazo umugabo nibagiwe izina rye yabashije abaza ngo se ngo ambasade ntiyafashe impunzi
Imana Jean-Denis
ngo abantu bagiye baguma mu Rwanda icyo cyo ambasade yo gufasha impunzi mu myaka yashize mu 2016 ibyo kabiri yavuze by'uko bateye impunzi bakabica nabi bakabasenyera amaduka byarabaye noneho nabaha urugero b'umusore witwa Lionel Nishimwe wisunze ambasade agataha mu Rwanda. Ahageze ubuhamya bwe na turabufite, yavuze ko bamufashe neza cyane ariko bagatangira kumusaba noneho gushinja izindi mpunzi ibyaha yasizeyo abyanze, yaburi birengero kuva ubu hashize imyaka itanu, yaburi birengero mu 2017 tariki 8 cyangwa 9 z'uwo mwaka, donc hashize imyaka itanu. Muri make dufite nk'izo ngero z'abantu bisunze ambasade ariko n'ubundi bitarangira nabi. Kandi burya aho narangiriza kuri icyo kintu ngo guca abantu bataguma mu Rwanda, iyo abantu bagihohoterwa baba bagihunga. Kandi impunzi burya itaha ku bushake, no guhunga ni uko umuntu aba yananiwe kuba iwabo, burya kuko ntabwo byoroshye nk'uko bivuze. Iyo umuntu ahunze hari ibindi bibazo bikomeye cyane ahura nabyo, izo ndwara, izo zakorera, ingendo zikomeye n'ibindi ntambara ashobora guhura nazo. Iyo umuntu rero atari yagera igihe cyo gutaha, ntabwo ataha kuko aba yumva aho ari nubwo hamumereye nabi haruta aho yahunze. Naho rero ku bantu noneho bageze bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo mu bihugu bahungiyemo, bakaba batahafite umutekano, ubundi nibyo nkatwe mu guhana uburenganzira bwa muntu, hari uburenganzira bwa muntu harimo n'ubwisanzure. Iyo umuntu atamerewe neza mu gihugu arimo, dukora ku buryo babimurira ahandi, ubundi nicyo umuntu asaba, keretse izo kondisiyo zihindutse bagahindura ntibakomeze kubirukaho. Ariko iyo babirukaho bagomba kwimurwa. Ikibazo rero gikomeye ku mpunzi yari nyinshi cyane nk'iziri muri Zambia, icyo ni ikibazo nk'uko nabivuze kiri no mu bindi bihugu, yari nyinshi cyane, ntibiba byoroshye kuri ku kintu cya logistics, kandi nanone ni ukongera kwimuka. Ariko ubundi niko bigenda, no gushaka ahandi aho impunzi zifite umutekano. Ikibazo rero cy'abanyarwanda noneho kiyongeraho nuko impunzi zahunze kera, iyi association clause nyine bimwe byo guhagarika ubuhunzi ku banyarwanda muri make n'ubwo bwose mu bintu yemeza ari uko abantu bashobora gutuzwa aho ngaho aho bari cyangwa se bakimurwa ni nyinshi cyane. Icyo nicyo kibazo gikomeye cyane, ariko ubundi iyo byananiranye kandi bigaragara hari ibimenyetso bihagije by'uko icyo gihugu kitabaho umutekano, ubundi bagomba kwimurwa. Kandi ibyo ngibyo n'ibintu dukoraho nyine ku muntu zo mu bihugu bitandukanye.
Reka dusubire ku murongo wa telefone twakire bwana Thomas Bukeye, ikaze mu kiganiro muri Sanga hano ku Ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Uherereye he Thomas?
Mbo ndirirongo muri Malawi.
Makuru cyaho muri Malawi?
Muri Malawi ubu n'amahoro, akavura gusa ariko mbara kabaye kenshi ntasigaye turamahoro, ntabwo bamaze kwirukankaho, ubutwo turatuje.
Ni igitekerezo ni ikibazo?
Mbo njye ni igitekerezo. Njye ndi Umurundi ariko nsa nk'uwavukiye mu Rwanda, ndanahakurikira nacyo kwava ndi umwana muto ariko amateka mu Rwanda ndayazi. Hagiye umuntu arinze ava mu rugo agahunga agasiga igihugu cye, umuntu kuri wabo niryo teka cyane rigize umuntu. Aba bavukanye b'Abanyarwanda Zambia na Malawi n'ibihugu bituranye kandi ibivukanye twamana cyane tubonana kenshi.
Yego yego.
Ubuzima usange impunzi zibayemo habano muri Malawi na Zambia ntabwo buba ari ubuzima bushimishije ku buryo umuntu ashobora kuvuga ngo ntashobora kuba yosubira iwabo. Jewe icyo numva nosaba icyo kiba ku mpunzi cyo ndumva kumenza abo bantu bagasa nk'abagihagarika, ahubwo bagashakira umuti ikibazo gituma impunzi z'abanyarwanda zigwirirana mu bihugu byinshi cyane cyane nk'ibihugu by'amajyepfo muri Afurika kuko barahari benshi. Ntabwo twabita inzererezi cyangwa ibyangazi bafite ibibazo, ahubwo nibumva ibibazo bafite babakemura ibibazo, ariko kubiruka ko nimba bataha ari ikibazo byakemutse, icyumviro barashaka guterera cyari cyo.
Urakoze cyane bwana Thomas Bukeye. Dusubire kwa Emile. Hari impunzi z'abanyarwanda muri iki gihe nshya zirimo kuva mu Rwanda ziza muri Zambia?
Zirahari kuko hari za makesi abiri n'abakundi ziba ahangaha umwe yari umusore yakoreye ati ya mukuru niwe barakitaga yarashe abantu ntiwe yarashe ndetse ko yageze aho ngaho n'ubundi ahamara igihe gitoya bigaragara ko wenda nta mutekano we wari ugera mu bukiranga bitanu pasiteri yaramwemeye mu bantu hano hari n'undi ndi nawe uvaga nk'imyaka imwe itanu hano aribwo bari mu nzu itashya urumva abanyarwanda baracyahunga ntabwo abantu baracyahunga na leta y'ivuga ngo ngo abahatiwe yari yaragiye mu Uganda ni uko hari abanyarwanda bagihunga ntabwo rero ahubwo hari akantu ashaka kongeraho kuri ibyo umuvandimwe wo mu Burundi amaze kutubwira uri muri Malawi
yego
yavuga ati ahubwo abantu bakwiye gushaka igisubizo numva kandi numva wenda n'igitekerezo naha leta y'u Rwanda yisosinga abantu ibyo kubafatira ibyo kubakuriza ibyangombwa ubundi birandangaza umuntu wabaye impunzi numva ubuhunzi iyo ari ujya guteza ibibazo abandi bantu bahunze
ariko bwana Emile ahangaha turimo turavuga ikibazo cya Zambia n'inzego z'ubutegetsi bwa Zambia. None urasa n'utunga agatoki leta y'u Rwanda, urasa n'uyishinja ibintu udafite ibimenyetso. Na nubwo muri iki kiganiro idahagarariwe, ariko ibyo ni ibintu tutavuga kuko nta bimenyetso bigaragara bitwereka bifatika bitwereka yuko ayirimo gukora ibyo bintu.
None se ni mbasabye ko icyo cyemezo byagombwa by'umuntu bikurwa leta y'u Rwanda
ibihe
kugira ngo u Rwanda impunzi z'abanyarwanda zambarwe ubuhungiro. Icyo ni igitekerezo cyatangiwe na leta y'u Rwanda,
ariko cyakorewe isuzumwa HCR irakireba yemeza ko icyatumye abo banyarwanda bo muri urwo rwego bahunga kitagihari. Ivuga ko bakwiriye gutahuka. Ntabwo ari ibintu u Rwanda rwihereranye, n'ibintu byakozwe ku rwego mpuzamahanga, n'ibintu byakozwe habona bwana Emile.
Ibyo biraje bikajyana muri bya bintu byavugaga byose byarembiriye ibibazo by'umutekano mu by'ukuri byaracyemutse. Niba byaracyemutse se impunzi niba tumara muri Zambia ko ari ibihumbi bitandatu, Uganda hari zingana gute, Burundi hari zingana gute, Kongo hari zingana gute, Afurika ifite impunzi zingana gute z'abanyarwanda? Nibyo ibyo bibazo bikemuka ku iki bidataha turagarukaho. Impunzi ntabwo yihatira gitara, ahubwo ibibazo bituma ihunga nibyo ukuraho. Tumatira abantu ngo nimutari ku bibazo bigihari, n'ubu munsi tuvugana abantu bagihunga ahubwo nta gisubizo nyine kiba kiri kuboneka.
Nyemerera twakire abantu babiri ba nyuma, hanyuma tubagarukeho dufata umwanzuro. Ku murongo wa telefoni dufite Deo Batumunwa na Jamal Ngabo. Reka duhere kuri bwana Deo Batumunwa, ikaza mu kiganiro muri Isanga.
Kaze cyane, amahoro.
Amahoro cyane, uherereye he Deo?
Yemereye neza na neza, ni muri Zambia mu ntara ya Rusaka.
Ni igitekerezo n'ikibazo nyarutsa
ukuri tugerageje kuraba ukuntu dusanzwe dufashwe muri iki gihugu cya Zambia. Birateye ubwoba, birateye agahinda. Turi mu nzi mbwa twashyitse zenda umurundi mu bisanzwe, twarashyitse turajya mu nkambi, turafite ibyangombwa byo kuba muri iki gihugu cya Zambia, ariko kubera ko ubuzima bwo mu nkambi n'ubuzima bugoye cyane, rero tujya dushima kuza kurondera ubuzi uronse akazi nyine ukaronka icyo ushobora kwishikana ko ugatangura udukorwa tw'iwawe. Ariko nubwo utangura udukorwa tw'iwawe, twama imitima iri hejuru cyane, umwanya n'umwanya bagufashe. Rero ikindi kintu kiza kibabaza twebwe impunzi dusanzwe tuvuga mu gihugu cya Zambia, ni uko bagufashe bake bakwaka amafaranga menshi cyane no guhomba ukacuhomba. Rero ni ukuri nka mwebwe musanzwe mushikana kure ibitekerezo, twashaka muze mushikane ibibazo dusanzwe dufite. Uku kuntu badufata nabi, badufata kanatsinda katwaka n'amafaranga menshi, ibihere brema. Mwa mukoze cyane.
Urakoze cyane bwana Deo Batumunwa.
Is ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV nakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaragiye
Tuje kwa Jamal Ngabo.
Naam.
Ikaze mu kiganiro muri sanga.
Yego murakoze cyane.
Uherereye he wowe Ngabo?
Biri mu ntara ya Kigoma mu wiharani ya Kibondo mu Nduta. Mu nkambi y'impunzi.
Wowe rero ni igitekerezo ni ikibazo?
Hanini ni igitekerezo kubera tugiye turaba ubuzima bw'impunzi kungane bumeze turabona yuko ari mu kandi agwenta kari byiza cyane mu bitwe ko ari byiza n'igitekerezo nka mwebwe kubera mama ingaho mushobora kubamwo bonshikana kure bikakumvikana hanyuma bakaraba ko ibintu byogenda
urakoze cyane komeza
guhaye n'igitekerezo ni sinota kure y'ibyo dewo yoba yakaravuga bintu mbisa ahubwo nawe nyine nengo twese dufite igitekerezo kimwe n'igisabo kimwe uko no impunzi ifashwe muri nkambi tuba tusanzwe turimo tuba tubaye ni kuba ibyo yaho usohotse inkambi bakagufata bibindi wagumayo waguma mu nkambi naho ugasanga ubuzima ntibworoshe nabizi namwe ibyo impunzi bine ziba zimeze bagakunda gusohoka bagasohoka bagufasha ukajya mu gasho ugafungwa ugakubagugwa intamwe zo muri ngaho mama ushobora gushikana amajwi kuremera akwiye kuza muri araba kuza turabe uko ibintu byogabanuka mu nkambi z'icyo nicyo gitekerezo no munsi nari ufite
urakoze cyane bwana Jamal Ngabo tugana ku musozo bwana Claude Gatebuke Jamal Ngabo ati nkamwebwe muri aho amajwi muyashikane kure
byumvise kandi twabyakiriye ni byiza ko n'abantu bari muri izo nkambi bivugira nk'uko nguko bakavugira ku mugaragaro aha ngaha kuri Voice of America ni ibintu bifasha kuko biragaragara ko ibyo tuba duharanira atari ibihimbano izo conditions z'impunzi kugira ngo zikosorwe gusa wenda ndakeka tugeze aho gusoza nagira ngo nongereho akantu burya iyo baravuga mu kinyarwanda ngo ntawe uyoberwa umwibye ayoberwa aho amuhishe nubwo turi kwigengesera tuvuga ko wenda ari leta ya Zambia gusa iri kubikora ariko buriya harimo n'akaboko yewe nk'uko navuga ko iyo usesenguye ubona ko harimo akaboko ka leta y'u Rwanda kuko impamvu mbivuga gutyo ibihugu byinshi bifite impunzi muri Zambia
nabikwemereye ariko navuze ko ari igitekerezo cyawe bwite atari igitekerezo ijwi rya Amerika ihagaze wishobora kwemeza
yego ndumva aho ngaho narangiriza ubundi tuzakomeza duharanire uburenganzira bw'izo mpunzi ariko tunaharanira ko nyine ibituma impunzi zibaho bivaho abantu baracyahunga hari impamvu bahunga umutekano mukeya ihohoterwa akarengane ibyo byose tuzaharanira kandi tuzanabigeraho ko izo kondisiyo zizahinduka abantu bagataha ku bushake bakareka no guhunga
reka tujye kwa bwana Emile Ndamukunda turimo turagana ku musozo icyo wavuga kuri icyo kibazo twavugaga aho ngaho tugana ku musozo nyine mu magambo magufi
ukugana ku musozo buryo naje twanira gusa bikana na cyimire n'ibibazo bihari ariko burya umuntu wakwakiriye ukagucumbikira imyaka hari abamaze imyaka igera muri 20 icyo nacyo burya umuntu yagishimira leta ya Zambia kuba yarafasha abanyarwanda ikabatuye ikabayereka aho kuba muri icyo gihe ikabafasha hari ubufasha bwinshi cyane Zambia yahaye abanyarwanda bize abagize gute icyo kintu burya usoje udashimiye leta ya Zambia nabwo haba ari ikibazo ubusobanuro rero ndasaba ibintu inzego eshatu
dushigaje amasogonda icumi gusa reka ngushimire cyane ko witabiriye iki kiganiro nshimira na bwana Claude Gatebuke nshimira namwe mwese inshuti z'ikiganiro muri isanga by'umwihariko n'inshuti z'ijwi ry'Amerika muri rusange ikiganiro muri isanga na hejo amahoro n'amahirwe kuri mwese
Radio nziza y'icyitegererezo America, radio yanjye, radio yawe, karaguru shinge kumakuru nyakuri, yeah, yeah. If you're America, if you're America.